contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
Follow Conchisi on Snapchat. That's DEEJAYKONCHIZI.
Niambie tuwakomeshe, tuwakomeshe vishadai, wavimbe wateseke. We nipende tu, nipe na nyota ntembele. Wacha wivika kura, baby tushikane tuwakeme. We ni doctor mimgojwa ndomana, nikona mweza koni na pona. Umenija akili ni ndomana, kutaja mweza koki languma. Tuifiche yo siri, tusioneshe dhahiri. Waga wana subiri, waone utamioni mwaga. Wambili awe mbili, mkwaza tuwe wakweli. Natakata, natakata na penzi lako. Nantadata, kini nyima icholichokuwa nacho.
Usisikize wabambewe, peni pende ni kupende. Nando manana kupenda.
Tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri, waone utavyo ni mwaka. Hey, wambili yawe mbili, mkwanza tuwe wa kweli. Mbea wana subiri.
Noma Commercial Entertainment.
Na mwendo wako ndo bala. Ni miujizo moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Ni miujizo moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Miazipo. Jitamani, nifikirie sana. Usinipe maruani, mimoyo utama. Na mashetani, yanapenda kwa mana. Nimiujiza moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Nimiujiza moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nukse uko nyumbani.
Follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi. Conchisi.
Na huyu anastahili kuchikwa na atupwe down kolokopakolokolo. Haki, haki.
Chilla Tamakonde. Yani chilla Tamakonde. Tamakonde. Yani chilla Tamakonde.
Anytime you wanna see ya, My mind go kolo kolo. Icho kama nasinzia ama kalamba ukolo kolo. Mtoto ameumbwa kwa udongo wa Madina na Maka, akitaka na mafuta ya mugongo na ya mimi na namkanga. Mundo nyatu nyatu, kitanda kakipamba kama meza ya Dina. Mulimi kama chatu chatu, atosheke kulamba na meza mazima. My baby, no, 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 there's no one like you. No, 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 mie kwa kofia tu.
Nama commercial Mona Lisa.
Mona Lisa. Eti eti watabisha. Basi waonyesha. Agolo, ago, agolo. Adi kukuche tukeshe. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Hey, zibisha mwendo kidogo. Agolo, ago, agolo. Yani baka majogo. Tomorrow, oh na na na. Kifupi si banduki ni menata nata. Maneno si kumbuki mina ngata ngata. Ivi na nyo, na suk, na fuga rasta.
Na changanyi kiwa niki kupakata.
Ukipinda mugongo na zizi.
Oh, mwili una zizi.
Tuenda zapa kachongo unogwa njima.
Oh, unogwa njima.
You know, you know, you know. There's no one like you. You know, you know, you know. Shila kwa kofiatu. Sexy, sexy Mona Lisa.
Mona Lisa.
Eti, eti watabisha.
The Cheesy DJ.
Na nikumbuke tabasamu, ucheshi na upole wake. Siamini kama yalikuwa ulaghai. Na yale mambo matamu, nikazama kwenye penzi lake. Kweli bado nampenda wala sikatai. She was my heart, my pain, my star, my vein. No, 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 no. Nilikolei, siku wana say, oh no. Namkumbuka, ila imebaki historia. Moyo wangu bado huko kwake, labda yatajirudia.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
namba yangu ile ile, nipigie.
Hello,
hello my love, nisikie. Sema ni kufate wapi, niambie.
Halo? Yeah, nakusikia. So number 6, tell no sema. Oh, samani da.
Tulingiana ila sijui ya liponyoka. Yeah, wanda na buti leki soldier. I say, nafsi na mioyo, akili na mongo. Naumia mazima nikimwaza baby. So maradhi ya hospitala ya, uko shavuka. Uchizi si uchizi ili mradi nimevurugwa. Nasema ni nafsi hainelewi mengangana. Naambia moyo kwa umetoswa na pambana. Nimemsubiri hata nimisi na atarudi wapi. Huko lipo alo mwiba mpe breki basi. Arudi akumbuke mapenzi ya si sound ilimpenda. Bado yupo na mimi kiroho hana pakwenda. So Romeo, namtafuta Juliet wangu. Nimempoteza tangu, unagaga moyo wangu. Yusi tatizo ni tatizo kama lwezi kutatuka. La sivyo ni changamoto tu, mwisho wake tutaupata.
Hello.
Simu nilipoteza la namba sikubadili. So baby call me.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Ishisi anaga kiri. Ini mwada wa simu.
Everything, everything right with you. Everything alright with you, girl.
My
every night and day, no one but you, girl. All the things when I do for you, well I know and done nobody work. In my heart, there's no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, be a there. Be no send anybody, girl, be there. Forever, girl, I there. I'll be there for you, girl. Forever, be a there. Be no send anybody, me a there. Oh, forever, girl, be a there.
Basi ni peki dogo,
inanikosha mikoko na ulivyoshona mzigo. I will never let you go. Nimeridhika
sana
unachonipa
sana,
nimefika
sana,
sina mwingine. Nimeridhika
sana
unachonipa
sana,
nimefika
sana,
sina mwingine.
Girl, I wanna go another day. Girl, you make my body go 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 go. Yeah, I wanna go another day. Hey yeah, yeah, I wanna go another day. Girl, you make my body go 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 go. Girl, I wanna go another day.
Noma Commercial Entertainment.
Hata wakikupinga, umefuzu kwangu nimesha kupenda. Haujui tu ya nini takulinda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Oh honey, honey, love sijeringa. Oh baby, homi, nimesha kupenda. Oh no, 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 usije kunitenda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Hey, basi nipe kidogo. Inanikosha mikoko na ulivyoshona mzigo. I'll never let you go, go. Umenifunga kipago na kwako bado nipogo. Usije nipa kisogo. I will never let you go.
Na shovu nja kiti leo na kisha kilidoni. Nitwange, nipepite, nisage, nitekeche, nikande, niumuke, kilima, nipandishe. Kibi na koi koi, kiwi na pori pori. Naringa dori dori, naringa chori chori.
Follow Conjeezy on Snapchat. That's DEEJAYKONCHIZI.
Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Temeke na Kinondoni, alala manzese na mwana nyamala. Mala, mala. Ni vyatu vipo mfukoni, alapita Naga pekwe nebila tandara angala
Na wasikia machezo naonga kamati Wana tata na vino nalo bad party Ina bide njongeze newe big daddy Yes I'm a big daddy and I'm a boss daddy
Noma commercial entertainment
Mama wende fire yo Umekusanya kama kwaya yo Wende number one desire girl Kwenye michezo wende mbaya yo Moja moda fike tuende ndani Kwenye bonge la uwanja kita ndani Nikonyeshe vile meufanya mami Sinaga utani, 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 utani
Oh baby, katika piga magoti Piga magoti Acha wano piga majungu Asa na mwaga manoti Na mwaga manoti Mananisha huwa mzungu
Ona kapandisha uchizi hivyo Kabinuka kama mbuzi Kashikwa mapembe Hasira za mukizi hizo Furaha kwa mu
Nikoleze kama moto, unipepe, nasikia joto Love, bembeleza kama mtoto, unitete kwenye choko choko Love
Papasa papasa kwenye mwili wangu, nifanya malikia we ni kingi wangu Chezesha chezesha wendo kocha wangu,
denumba biriku Nivuruge, nivuruge, vuruge Nikomeshe katika bed Komeshe, komeshe
Oh, love, love, ivuruge Ivuruge, ivuruge Ivuruge Ipe kitula inapenda Nikomeshe, nikomeshe Nikomeshe
Waone 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 Wanaona donge waone
Waone Waone
Sokota nyonga, nyonga Sokota, sokota, sokota nyonga
Dozi, dozi menipanda Nganga zindisha manyanga Wakome wachafu wakanda Wapende vyenye, wasivo penda Kizai zai, sugar tea Aliko, aliko, sugar tea
Mwenibonge la depla Zipeni kikuono kicheza na shemu wako Papasa kila semu Sogobe kunshika ni guse mimali yako
Nivuruge, nivuruge, vuruge, vuruge Nikomeshe katika bed Komeshe, komeshe
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information
hey, Conchisi, left on them, left on them
Oh baby Mwezako mina washwa pabaya Kiyucho kozi Ukini gusa gusa mihaya Watu utoko Mihogo bichi koko Nideke zeki toto Kachumbari kwa kiwiko I wanna be solo Na unifanye utakabyo Baby give me some more Ziteke zangu isia I wanna be solo Kezanguisia
Aibu 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 Aibu
Nawaza imekwaje nimetumbukia Kina kire kumbele sioni Sholove chumbani umentunukia Kwenye bele gangara mtoni umeshika idara Halo halo wako fala Oyoyo sina sera Oyoyo kesho shela I wanna be solo Na unifanye utakabyo Baby give me some more Ziteke zangu isia I wanna be solo Que sanguicia
Ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la
This one goes to my number one
Ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la
Chizzy.
Without you, nothing I can be. Nikikose nisame, kumana sikusudi. My number one fan, when no minitoa ghetto. Nilikuwa sijulikani, bila wewe nisinge kwako. Oh, let me love you. Everything I do just for you. Wasaka pesa kuweka bando, unifollow na kukomenti. Na mina kesha kufanya mambo, when ni follow, uto regret it. But I guess I wanna make you happy.
If you really love me,
follow me. Follow, follow me.
If you do care for me,
follow me. Follow, follow me.
If you love what I do,
follow me.
Follow me. Yani kama unanipenda,
follow me. Follow, follow me.
Na mikono umetaga
Bambi temugana temunyiga Marabanga mudaga video nga mukwata bwe muyimba zen nino kubabaza nino kubasabulanga mugonda genga mulikinga mugonda genga mupostinga mugonda genga mutaginga bamu sharinga muripostinga. Come love me now, don't you love me tomorrow. Excited I am inside my heart and soul. You're in my blood.
Kufanya nilewe, ibada mama mzazi, si unafata wewe. Naiwe yangu, naiwe yangu, naiwe
Ugana.
Naiwe yangu, naiwe yangu, naiwe
Ugana.
Unyonge tai, alafu mfuko ni mambo mbaya. Watu die, yeah, yeah, yeah. Hata wavujishi picha mbaya, yeah, yeah. Wakuite babu, namo nite baby watu juku. Oh yeah, washike dabu, washindu na walege. Una nistiri ya nyetaki ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pale mbapo mini na bugan. Ukiweza nichune kaka pale mbapo mini na bugan. Wani patabu ya kufanya na lewe. Bada baba mzazi sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Una nipata buya kufanya nilewe. Bada mama mzazi sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe
bugan.
Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe
bugan.
Tupo low key na tunakiss kwenye ndinga. Vile tunabola sema all tunavimba. Kukwa pro chili kuwa hot kana winda. Hadi nkawana imba zile hadi kono vimba.
Ubugana limerudi kwao. Tupo na shida zetu wala soza kwao. Hasman ni matiri eke mbao. Imesha fika posa bado tuvikao.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter and DJ Conchizzy. Conchizzy.
Uyo yuwa wewe.
Sejua.
Hey.
Wene nani?
Conchizzy!
Funny boy. Oh yeah. Mm, oh yeah. Oh yeah.
Nama Commercial Entertainment.
Wana kutoka na nini? Wakati levo zako hawafati.
The Cheesy DJ.
Tena koko hawangati. Kuna marashi mwilini. Wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini. Sao zinafika mpaka laki. Tunawachoma kama nungu nungu. Wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan mtundu. Adina kuimbi ya kizungu. Girl you have that thing and I call you pin. Girl you motivating a liar.
And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Got you have that thing and I call you a queen. Got you motivating my life. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, give me that. My baby wine for you. Yeah, 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 yeah. Give me that, give me that. See that you want for me.
You are my single. Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that you I got found that you. Thing and I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love you when you put it on the dance floor. So clean when you do the dusty wine, though. I'm just right beside you.
Tembea, tembea, nataka wanja tame, sogea, sogea. Okopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kosea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Sema nao, pigia bao. Sisi sosa size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo mevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mbibi vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, ishike, yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, shika. Kamata, shika, sukuma, tune, shika, shika. Kamata, shika, sukuma, tune.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kaamka chumba cha usikeri. Wana shamba baisikeri vipi sheri. Kiwanja hakiwezi ugopa matapeli.
Survivor kwenye jungle commando. Kijujua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukuvui nguo na vua majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua puppet na kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segeri langu nalijua. Goma inoge kelele zangu paka napasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sogoje simuliwe una machu ya kujia.
Contact Conchisi on 070-6312-672.
Hey, Conchisi, left for them, left for them.
Baby chuchuma,
CDP,
Pose.
Hawa mabiti wanazuwazo, ukuna kulo na vuruga sana. Hawa mabiti wananyongesha pisho, ukuna kulo na vuruga sana. Vera sindika chuchuma, chuchuma. Huta mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetu chuchuma, chuchuma. My African nani, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zaidi kongi fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha girl, pick it up.
Mimi sima mwenye motion, chuchuma. Nakuna kwenye motion, chuchuma. Na kama ngumu mina paka lotion, chuchuma.
Nini mkuna jibwana slow motion,
chuchuma. Panda river na kupapa pasa, chuchuma. Nikutakase, chuka pezi wangu nikupakate.
Nikupige mate.
Vera sindika chuchuma, chuchuma. Huta mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetu chuchuma, chuchuma. My African nani,
hey, my baby. Ichunga usivunja mifupa. Ukichuchuma nikupe kwenye kiti ya makita ndani. Choto chuchuma wili niko fire dakari sasi. Baby shika kati nikukune basi. Usiwa mchinga kakijana mnono mufupi na mwizi murrao.
Funny boy.
Napendo navo pepe ta ai. Napendo navo soko ta soko.
Napendo navo lia yeah, yeah. Kilo navo chuchuma yeah, yeah. Vena sidika chuchuma chuchuma. Huda mama chuchuma chuchuma. Wema sepetu chuchuma chuchuma. My African nani
chuchuma kama vile unapua. Kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma una nyoka na konda iyo. Chuchuma kwenye mlima kidonga iyo. Aika toto
moto moto
moto moto
moto moto.
Ay bye koko
moto moto
joto joto
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimbao mbao, tuku nyema.
Pilau lau, nipisuku tena.
Na macho kamemeza kungu. And the dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila ficha mbali kitumbua. Wasijeweka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh. So to put your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Badia, badia. Badia, badia.
Show me what you got.
Say badia, badia. Badia, badia.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a la de this. Me a know de kiss, I know de tell. Me I know de drink, come dry. Now why I take Uber from your side? Body they do me like say I billion, 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 billion. Banking my money in billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, oh. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Anaga kiri ni moda wa simu.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea si urafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akundisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga klabu kumba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukipipa hayeti madaivi na vimbia. Uzushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudadade kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga. Oh ya kanyaga,
kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kama unalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yep, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue zi namba chafu.
Oh, 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 oh,
commercial entertainment.
Squeezy what you wanna talk money. So me give me time for posting. Kanyaga, who need to me any picture pigo gani? Eti basi den ku posti. Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na machanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Yee! Kama butila mugambo.
Kanyaga.
Wafuruga mipango.
Kanyaga.
Waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando.
Kanyaga.
Uzushi.
Kanyaga.
Mashemu fake.
Kanyaga.
Nuksi.
Kanyaga.
Kudada dek.
Kanyaga.
Mawifi.
Kanyaga.
Paka ma ex.
Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby.
O mimi na wewe. Mipange metik wale check.
Unavonyelewanga mimi wakati sina baby.
O wala unongoni.
I want to spoil you today. O sheri o wala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to do my boo. Hey hey. Can catch a movie tonight, my boo. My boo, tell me what you want to do, my boo. My boo, we can go club tonight, my boo. My boo, oh yeah.
Mimi na wewe, 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 mimi na wewe.
Pastahiri, hakupi unachotaka. Kwa mana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha na kujipatabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna marabu. Ila nindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agi zingo kikisiki. Musijipeta.
Mabu, mabu, mabu. La 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 la. Wanatamani niwe nimekwisha. Ula la la wa kuchukue kabisa.
Love sweet nye mafundi wa kuchamba. Nafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutu kwa kamba. Na wakumia pata gitisa. Mwenze nufundi wa kulamba. Tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha Njomana
ananiganda ganda kama pochi ananiganda.
Njomana
anapanda panda kama kochi na mpanda.
Minajua wapo, walosema unifai. Eti atuendani wanajichosha na kujipatabu. Oh, wapo, walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agizi.
girls can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
You're lucky when I whine it. You wanna pull it from behind it. Feel the wave coming right in. Don't get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Don't get too close. I can tell you all.
No more commercial entertainment.
Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic piece. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, show a chin, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, party car, baby. Oh, baby, sata. Oh, baby, show a chin, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, party car, baby. Oh, baby.
You're lucky when I whine it.
Sata.
You wanna pull it right behind it.
Sata.
Feel the wave coming right in.
Sata.
Don't get too close.
Sata.
I'm a killer, baby, no lie. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Now you understand the kuchipa na tupe don ni kolo kwa kolo kolo. Aki. Aki.
Nikaribie nikueleze na voice moyoni mungu bebe bebe ukinitouch ninapigwa na butwa tukigombana ninapatwa na huzuni ukiniacha mie nitaumia moyoni njoo nikugawie nikugurumish ooh baby nikugawie nikugurumish ooh
basi nikumbatie nishikilie deka kifoni mwangu kumbatie nishikilie lala kifoni mwangu kumbatie nishikilie deka kifoni mwangu kumbatie nishikilie lala kifoni
mwangu
Majigi jigi, majigi jigi, jigi. Tunne wate mama, mchezo ya ziki ziki, ya kiwili wili.
The Cheesy DJ.
Mwenye sauti nyororo mususu ya sorondomboro na bando letu la huku twa peluzi paka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima Mukoroge sumu mune, mwenye fijiba vya roho Yata watoka mapunye, mumwe kwa
kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, ushikaji ulo tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tamkolea. Penzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tamkolea. Baby, ufanye wazi wazi watu wone, picha weka dipi na makopa kopa kaksheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wavye vimberu mberu sio penzi la mashaka, tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Wambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjanita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mambo,
hanaga mbaya la zizi.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Ujua wewe?
Sijua.
Hey.
Wewe ni nani?
Conchizzy!
Biblia, na shika na masafu, na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua, moyo wafura. Sura za mafedhuli nye usifi, zime wafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamu etui, tule walimbazi.
Yetu mapocho pocho,
isha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradi,
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya maramara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya
maramara tu tualingishie.
Shilingi ya maramara,
doli doli Samuela.
Shilingi ya
maramara. Why you the master? Nobody do. Why you there? Nobody do. Take over my whole space, rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go visit. I'm a total be watcher, shaking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show. My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue,
kujitia una pole, wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka
Villa on a check on a marinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Later me and you participate. Johnny Ongeze. Ikamato silegeze. Now Lisa ni Ongeze. Ikamato silegeze.
Yeah, me say, my name is Nelix Madiba, aka Denia Rock, British boy. Hey, representing for DJ Conchizzy.
Na 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 na.
Moko imara kashikiria mwacha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia. Uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha na nanifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la jabu. Majab, majab, mahabba yake ajab. Majab, majab, penzi lake lajab. Majab, majab, mahabba yake ajab.
Noma commercial.
Kifuani unipaka harwa. Mikono tende anazichambua. Anilamba kitandani humwaga maua. Mingine hata chembe siku anajua. Antoa ushamba. Nalitake nini kwake. Nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake. Chagwe mwenyewe. Kanipa bombero yake. Ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake. Mangaka msewe. Libandike penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe chapati za alizeti. Ninone tuafungishe midomo uzi simenti tuashone.
Nimaliza mtani kila siku naleta shida. Ngozi laini rangi meshika. Macho nazo zinanchizisha. Nikikuona jami na chemka. Nisipo kuona pia na chemka. Usheze mbali weni wangu. Mtoto geti kali karibu kwangu. Mwili yako nependa hivyo. Nywele zako nazipenda hivyo. Mapua kubwa naipenda hivyo. Haga pia naipenda hivyo. Mwambia kizungu wacha kabiso. Sitaribu kuplit. Tisha, nkona wewe bamba tu bamba. Kina chaki changu tenda.
Ziggy ziggy zaga, you're my African woman. Ziggy ziggy zaga, you're my African woman. Ziggy ziggy zaga, I'm in love sitorudi nyuma. Ziggy ziggy zaga, I'm in love koko nimekwama. Ziggy ziggy zaga,
baby go gaga. Nishike kidogo tena na swaga. Baby go gaga. Nipe kwa mpigo vile naitaka. Kila siku kwa tu holiday. Toka Monday to Monday. Unataka peremende. Nitakupa na tende.
Napenda yo style yako. Na uzuri wako. Na ni uko moto moto. Unanijaza joto.
Shuka chini chini minapenda. Oh minapenda. Let me be what you penda. Make me your defender.
Ziggy ziggy zaga.
Make me your defender.
You're my African woman. Ziggy ziggy zaga. You're my
like a butterfly. Matawiana pepe ruga. Kila fizi yanataka kukukuta. Cause you're so beautiful, my girl. Lakini unanchanganya, baby. Una machali wengi, friendly. Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda, baby, daily. I gotta kiss you, baby, daily. Let's see my niggas show my baby. I'm so jealous, ooh, girl. Buga miss, baby, my story. Mami, you go find, don't worry.
Cheesy on Facebook and Twitter at DJ Con Cheesy.
Nilianza taratibu wendo, ujue kiundani, pendo la jani. Nyingi skendo, unakosa kitu gani? Sikutaka fumba macho, wala masikio sisikie. Sio kwa mazuri yako, na mabaya ni ashutie. Mboso mispendi my story, mboso mispendi my story. Kila siku kunifanya mdori. Kunifanya mdori. Mambo ya kudanganya na yesha ishage zamani. Kama matukutuku kupelekeshana, no mapenzi gani?
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information. Noma Commercial Entertainment.
Kama mtoto, fura unafurahia. Nafogeuka moto, machozi unalia. Mwembamba mwingine, mwana pesa kama Dangote. Naweza lijayo mseki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo meleta kwa wanangu vita. Squeeze is your own. Nashia kwa like Easter. Hivo so kupenda kachana nai. Nekupenda penda nanai. Mambo sesi ayo bada. Emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Azari nama. Mbembo penda mbongo.
Go, 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 go.
Toria inama.
Inama, baby.
Wazi penda mbongo.
Go, go, go.
Azari nama.
Inama, baby.
Kalemba, kadoba, je t'aime tout le temps. Mawele kawapi, bébé, na maza présente. Souciele kawapi, chéri, na maza lié. Dango nyoso, rubela kanga, je t'aime. Baru baba sika ou, baru baba sika ou, ngana kole mbete. Baru baba sika ou, baru baba sika ou, ngana kole mbete. Chéri na maza kido. Vina nada kidogo, vina nada yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie, moi toujours romantique.
The Cheesy DJ.
Massa Wood, Kenyan Boy, 001.
Kiuno bilang fupa, eh, unavyo kata. Malkia pali pupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepun pali siya sanga, yani swadata.
Mama,
wangu boyo, utaupeleka puta.
Anita kukosa,
sinyora miya mou. My mama sita,
so karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti, madwiti twiti. Kameja zia kati kati, yani tiki tiki.
Kalivyo katamu yani keki keki,
madwiti twiti.
Speed me ya misi fungi begi,
tuki chiki chiki.
We mama,
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Pepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete.
Kenyan boy, ya. Pepete,
ipepete.
Pepete, ipepete. Pepete, ipepete.
Pepete,
ipepete. Pepete,
chakufikisha hadi napotaka. Basi ongeza majonjo. Leo taratibu mizi na garaka. Mpaka majogo. I love the way gari kwa midadi.
You tell me don't be yo.
Fundi wako wa mapezi chumbani. Niko gele kamsumari.
Kwa nyundo ya kome
Nisukushie kausukani.
Drive me loco
Katoto bisi kuti kuti. Madwiti twiti.
Kameja siya kati kati.
Yani tiki tiki.
Kalivyo katamu yani keki keki.
Madwiti twiti.
Speed me ya misi fungi begi.
Tuki chiki chiki. Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete,
we mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete.
Kenyan boy, ya. Ipepete, ipepete,
pepete,
ipepete, 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 ipepete,
pepete,
ipepete, pepete.
Akachika, akachika na ingoma noma. Naingo manoma, akatika katika naingo manoma. Naingo manoma, akatika katika naingo manoma. Pepete, naingo manoma, akatika katika naingo manoma. Pepete, naingo manoma. Pepete, ipepe, pepete. Pepete, ipepe, pepete. Pepete, ipepe, pepete. Pepete.
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.